thanks when the sun goes up. I give thanks when the sun goes down. I give thanks for the gift of life. Bless the day when your kingdom come. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah. Hallelujah. Mwari afo uti mizaba. Afo uti mizaba. Afo uti mizaba. Morena uti mizaba. Morena uti mizaba. Morena uti mizaba. Usongonsia bachitu Muse apo uchipato cheza bangu Muse apo uchikuba cheza bangu Umpelu fumorwe wane abangu Na mne ndipenye ndifane na bangu Kereke nindikale ndisakandi Supoto nindikale ndisakandi Ibandi honendo zula hayani Morena ndiri Apo uchimiza bangu Apo uchimiza bangu Apo uchimiza bangu Morena uchimiza bangu Morena uchimiza bangu Morena uchimiza bangu Usongonsia 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 Bachitu
Usongonsia, bachitu.